abesiga mukama kubanga talemererwa Bible yagamba nti abesiga mukama balizibwa mbujamanyi gabwe balitumbia nedwa watinonge mpungu balitambula tebalikowa balituka suti balizirika wesige mukama olwalero naye anakolera ebikulu.
Yes, tell him, Eloah.